Na huka lepore Hussein. Majirani, marafiki, kwa kumungamiza kipenzi chehu. Faida, enda salama mwene hu. Timmy Boy, Watamu Music Band.
Siku itafika asena ya mwisho ya dada Faida.
Faida,
Ena salama.
koti nikiriro.
Mariam, Paris, Lilia, Riziki, Irene, Esther, Zawadi, Anifa, Asia, Charity na Elsie. Bila kumsahau, mama mdogo Bahati, Tiger, Timmy Boy, Watamu Music Band.
Aya, unarira, kanzio, faida e.
Tchau.